home na watch Reso. Like relax na kunywa Tuzo.
I will celebrate your name, Nita Zaza, as you said, Nita Zaza, with the gang, you gon' represent your name.
Welcome, guys. Welcome to another episode.
What's up?
Nkwaje, mommies.
Sika vel mekumisi.
Walai, glad alikuwa sebe chonjo. You missed your opportunity.
Was.
Sani kshwaje.
Yende li mfanya kwe famous.
Chonjo? The bare minimum.
Yana jitanga chonjo, Vladi. Hali change user ni.
Story gani yo?
Wapi yuko?
Nko jaba, man.
Actually, tell me something. By the way, Snapchat. Sometimes I feel like I'm so old for Snapchat. Did you give me a Snapchat, guys?
Yes, mzee.
All I know how to do is save pictures.
Man, in the kitchen, you're going to be on Android. Now you're in the same boat.
Nigga, shut the F up. We're going to have to see Android. In a categorize kama tu simu. Yako tu bora na communicate.
Bora na una reels as well.
Any communication device.
Bora vena mekutunia ni transfer.
Anabebanga battery
candle. Please, I never do you. I said.
Aski man, this day yomba na amba tangu nito kwe simu, man. Wasted opportunities. Yeah. No. Anyway, leo tuko na dema mehivo on set, man.
Period.
Chekatu wa chuleo mbea 24 tuna serve views.
Come on.
Yes.
Ati Jonito na mchekesha tu hapo.
Si Jonito ni Sisi. The three of us.
Jonito analyze.
Presence tu.
Ati presence.
Na wamalo tuna finish.
Mbaya, mbaya.
Wamalo ku finish.
Ni aje msupa.
Niko fiti.
Oko aje.
Niko fiti mbaya.
And today we have Miss Warira on set, guys.
So hi guys.
Tumekuwa mwenyewe. By the way.
Menifangia nini. Zwa ma surprise.
Kukuleta hapa.
Are you ready?
Vitu za leo?
Are you ready?
Have I never not been ready?
Oh,
she looks like she's ready.
Can I say period?
Period.
Today can see it.
Leo mna girl uko, mna fan zone.
Leo mtati. Misi kwa fan zone, unajua mimi alisha ni bamba kitambo sana. Last year, see this year.
Tulikuwa vibe. Lede ni nyua hili kumikuwa missing in action.
Wow.
I'm so excited. Kwa sijui wapi na watu waga.
Yeah, your hello. Man is alive.
Hey, he's honest. It's fine. We can take it. We can take it.
But this episode was sponsored by Wimpesa.
Yeah.
Go check them out. Kwa hiyo link itakuwa hapo chini. Tunaendelea tu.
Check the fresh match.
Nasikia tu joto.
Yeah, but they have... Hey, this
food is nice. Guys, personally, in a van, 9 to 5 yangu. So, I just make effort.
On a day.
There's no problem. There's no problem. Yeah.
You girl boss anakonga mtoka look. You una approve?
Nani mimi ama Fadre?
Oh yeah, pia Fadre anapiganga look.
Uwa, usi girl boss. Sema girl boss.
Pingine ni baby boss.
Sika wana ume vila nasema hapa tu usi girl boss.
Na nakona 9 to 5.
Oh yeah, that was been me, Drew.
When do your brand?
Me and your brand, yangu.
I want to know about girl boss.
Ilikavaje.
I think it's because nime work my way through so many things. Like, mimi nilianza kufanya kazi like... Nikiwa high school kwa kinyozi ya sister angu, like nilianza kuhustle kitambo, kujua like kuguza pesa mapema. So like, hadi like my first day in campus.
Trust fund baby.
Yangu, ya kujitrust fund, kujitrust yangu. Ura
jitrust, ura jaminia. Ah, very nice.
Na lafu na jifund, hivo. Yeah, so like, hivo, my first job ilikuwa like ya ukweli. Okay, pizza zingine za ukweli. Kuna zemifani mashikilia kama za CASNEB nini kwa invigilator. But then kwa na invigilator watu wakampo fresh out of high school.
Do they take you seriously?
Yeah.
Hako wana kukatia?
Kwa na waitikisha waibe kidogo.
Shout out to you.
Kile tunilipa tumsempoa.
Hako wana kukwedo?
Just I mean kwa takana jua like ahead of me there's that life ahead. Do not get like situ kwa na mingi akampo. So yeah, nikawork for Java Planet Yogurt for like 2 years. Yeah, so that was like my first like job unalipwa like end month hivyo. So yeah, it's like what like nikaji brand juu nilikuwa najifanyia pia like kujilipia kampo how like all that.
Damn.
So you see that's how
damn
para.
With women like this,
that's how I know how to navigate my way through this town.
My brain is more like my bladder.
Oh, fuck, zote maliza episode bila kwenda washroom.
Jesus. But who cares? Who asked you?
I was still in shock and I was not that shaker.
Imagine.
He told you that.
Yep.
What was your comeback?
Umbo.
Umbo.
She never returned.
She never came back.
She never returned.
This is what I'm going to show you. And then like see even COVID ika hit nikiwa nimebakisha I think semester ya mwisho I swear like nimebakisha exam kumbe niko na ball.
What course did you do?
Public Policy and Administration.
Disaster!
Our dropouts are surprising.
Hamjamaliza nini kampo? Ask and you shall be answered. Nilikuwa nafanya, guys, nimekumbuka, nilikuwa nafanya hizi jobs. Unaona, tutu them, tunaletanga, leo tuko na nini ya Hennessy. You want to? Yeah, hizo, nisi tulianzanga hizo. Saa zile za matochi, zile kubwa. Nilikuwa na wako, simu wet then. Like, but, nice. ka brand ambassador ya BAs, yeah. So it was like I did that for like I don't know.
Manze.
Like the lowest group of BA you can never like give up. So like I do pesa poa like 4-5K yeah for a day. So kuna week kuna jipata umeenda kama mara tano. That's good money. No go campus. No nalipwa every week. So it was money and ilikuwa na unapa ma tips huko. Especially kama umeenda clubs kama then there was like Kiza, B Club, Izo. Those were the hyped ones then. So izo zilikuwa zinaweza.
Apple's quarter free samples, guys.
Business.
Nice.
Labda ka baby red.
Yeah. So hapo ndio nilipoanzia. So that's how I started my journey in this in the club scene before I started now hosting, but bado nilikuwa na hosting kwa kampo. Eh, clubs. Yeah, but you yeah. I stopped working for Java because then I come realize kumeneza fanya e jobs kune na nilipwe the same salary na brand ambassador. So I kuna make sense because kusimama 8 hours in chezo, guys. It's very tiring. Kwana fura migu kila time. So yeah, so bado nikifanya e UBA, bado was nilikuwa na host. I think Blend and kind of host yeah, Blend. Yeah, yeah no, but be on my host. Yeah, Mombasa Road before you fungo, it was brand new. Yeah, and you kind of host up.
So, up a competition, yeah, school kung hana club in a purpose.
Yeah,
you're going to
there's a club opposite Blend. You can it was a pie.
Level 7
Golden Eyes. Yeah. Nice. Mm-hmm.
So you got a competition in a crazy.
It's brand new hype. You know, like, can you never find a social media? Ni once I'm out, na so mini ende. Ni toke na my girls wangu.
Your time, you were already ushanza to establish.
Yeah, my IG. Yeah, my IG was set. I think my IG ilianza like kub. I don't know, short time my jangu sali blow up vizuri. Mm-hmm. Before like to get into this. Mm-hmm. So there was one time. Because you had
57K followers. Yeah,
like, because I was like at 7K, then one day nimeamka niko like 30K. Like,
damn.
Let me tell you how happened. That happened overnight.
Mm-hmm. Like, overnight. Okay.
Mi niliamka ni na shanga. So, we'd gone out with my friends, like 4 of us, look at Mendes Tuimo, hotel ingine ikota like Regency nimekumbuka with our friends hapo. So tume swim and then Tribeca ilikuwa ina bamba hizo days. Yeah. Anajua mwijui.
Hapo tao, tunaijua.
Tunaijua.
Tini waza hivu.
Splani choka tiniko hapo.
Ilikuwa tu hapo kando.
National media hapo.
So si tukatoka, tumeenda Tribeca nini, tumedunda. Kila mtu ameenda zake, umelala. Minamka, napata, hey guys. Ati napata beshtangu wana rant online. Kwanza ata simi yungu ilizima mini liwashia home after Julia na kwa beshtangu ni kashia kwa Uber. Ati kuna scan, napata beshtangu wame rant online. Nashanga, ayu siza na rant nini. The name was Lishan, I think unajua Lishan.
Kairetu.
Kairetu, sasa. Mm-hmm. So napata.
Omoja.
Yeah, we omoja.
Okay. Napata ame rant, so acha ni story, story gani zinaendelea. Hey. So ati kumbe, Diamond was in the same hotel tulikuwa. See, that.
I remember this story now.
So mimi nilikuwa kwani sana tulikuwa na Diamond. Kama nilikuwa zangu, unajua, nilikuwa sijamuona the whole night. Niambia hapana, tumepata impartial wamepost. Ati tulikuwa na Diamond. Sijui tukalipwa 50K each. Like, hiyo story ka trend. Like, mi nilikuwa, mko sure tukuwa na Diamond, mbona basi wanapost vitu kama hizi. Sina hiyo chwani. I'm like, guys, nani alitumiwa, guys? Ama alitumiwa collective vitu gawane, unajua sijui. So imagine, and then the worst coincidence, tukaenda Big Club the next day, Diamond alikuwa na perform.
Oy. So, Big Club umeenda ambao kwa kawaida.
Asi tulikuwa menda kudunda by the kuingivi kwa mlango tafuta na Diamond. That show, apana, akona private party tusingia 22. Si tukafuata. Tukaenda.
Well,
water. So, kwa tunapo like kwa yo Omarion alikuwa so yeah, and that's how like I became like IG.
Hey, but your story like we met trend like was
yes, like a whole issue. Not like someone named ni swadi mpasha because ini propaganda.
Because it's the time we recorded na Kilimani Moms.
Ilikuwa motion yote hapo.
Manze.
So una dilaje na vitu kama hizi?
Hakuna sasa. Una accept sasa hakuna hapana. Si nasema tu guys out hapana. Unajua. Mimi na Diamond ni my boys.
Unaambia na.
Jotia na kwa party next. The weird things actually in the pool party walikuwa na have. So tumeka kwa meza yake. So mimi ku snap nani hivi tu hapo hapa kando yangu. So you guys be seeing my boys. So sijui kama aliniamini ama like
but you remember the pool party cuz hizo mabikini zapo zilikuwa zimeweza damn.
Give love.
That's what it was actually.
My 22 year old self. yeah, so that's how I like pick up at followers in IG. Plus I was actually like guys may party daily. Guys, they like Monday to
by the milk that you'll come 18.
Guys they like had you were saying like Kakarolo ni mandi ni club gari naweza like out of nowhere.
Yo time kushanga chana hizo
Planet Yoga. No, nilikuwa na do bado nikipa job nitaenda.
Na hisi bado niko kitu la
mshe. Eh.
Okay.
So but nikimaliza job kuna after party na join wenye nimeuzia.
Wewe. Awini za mimi.
Awini za mimi. Eh mimi nikujua tu masa.
Mabenda eh nimekuwa na mabenda but hizo ni period ya 2018
to 2019 hapo.
Wewe mimi hadi nikamchika mgoni kamboni tu.
Yeah, this is when I was going out and if I kwa napata hangover or anything it was like 2019. Eh ilikuwa ina uweza.
Wewe ati mlikuwa madhara.
Your time.
But they also like Madhari.
2018 ili happen
eh hey, wewe
walikuwa sherehe
sherehe shikaiwa vya
sherehe
na rudi bila braids za mbele zote sina
kaya
unajua mamangu ananiangalia niko na matuta unajua wewe ujui how hard it is to pull a crochet out if you're a lady you know how to cause you to remove a crochet because lazima ushike tuta utie knot wala hizi ndenda tu hivyo
damn
hey, but like our drug test, I can bet you I'm so a drug test. Hi, how are you?
And I'm positive.
Don't even tell me.
Joto zako zimeshika hiyo time.
Hey, I'm positive.
Ah, but that's 2018 to 2019 has to be pictured there, man.
Hey, that was sweet. Man.
And then pombe ilikuanga cheap, si kama sahi manze.
Hii ilikuwa cheap.
Konya hii ilikuanga 6 mzinga, man.
Rosa turudie that
time. We need to go back.
Imenikumbusha.
Yani, hapo ka period alikuanga tunakimbizana hivi. Tokyo Gore.
Wewe.
Kijana
atakayekuwa
tayari stima.
Ako wapi kwanza?
Ametulia juzi.
Sasa ametulia by the way. Sasa ametulia.
Nadhani ndio anaanza kutulia.
Sasa Mungu amemuonekania ameamua tulie.
Hata mimi naona ni kama Mothoni ametulia because back then when we were together we were very useless friends. We were not adding any value to each other. Because I have to say that backstory. I'm very serious. What you're suffering from my guys. Guys, I
like about that how long.
Tulienda club gani Mombasa Road?
Mombasa Road.
I see Mombasa Road. It's on Wrong Road. Opposite Prestige.
It's a nice club.
It's known.
It's a nice club. I don't remember the name.
I don't also. So Mimi, my sister at that time.
Yes.
Yeah. So these are my days. Sister Angu alikuwa na DJ. DJ kaniambia, niaje Fari?
Pull up.
Nikasema niko na gang nakuja. Nikaenda na gang yangu. Tukajibamba. Let me tell you one thing. Naweza lewa, yes. Lakini Mothoni akiwa hapo. Na jibamba accordingly, yeah? Kuda. Sama ni kamoza, Mothoni ni tunalewa ama tunajienjoy. Considering the people we had, hey, kabili tumejienjoy, hatulewi. So as we have the phones, we have the money, we have everything else. So let the rest have fun, yeah? It happened, everybody had fun.
us were in the dance floor till 4 a.m. Yeah? 6 a.m. actually. 6 a.m. guys. Guys. Send up now as channel. Just man.
Some got to madare
though. Yeah, that's
a good one. Got to be in moja come come. I've seen my ex. Okay, so what's that got to do with us? Yeah? She became violent. Guess where the first punch went to? Fari.
Yeah.
Pan Fari keep quiet.
No.
Hell Fari takes a shiwe. Bro. Nilinwa to mawe.
Yenye uliko umechizi wewe. Mawe.
Ulitoki mawe kwa club.
Nje. Hapo nje. Tulikuwa hapo mapaki tunangoja Uber. Oi 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 oi.
Mimi nilinunua mawe nikamwambia dem usincheze because mimi naweza kuua. Hey, ndio na tu bonsa amekuja akachukua tu msichana. Alimweka makofi. Fuck. Mm-hmm. Dem alisoba from zero. Like alirudi like stating ness jam one. Ati fari tuende home kama unaenda home na nani? Wewe na nani?
Hiyo party ya nywele ume.
Yeah. In between the midst of me picking a stone, I got some punches.
I became useless.
Okay. Nilivutwa hivi nywele. Let me tell you gentle before I picked up that stone because I went to a trench to pick up that stone. I was inside the trench already. All my crochet braids were gone.
I went home.
I had like 6 matutas. Do you know how crazy that is? You can't believe.
Do you know how it happened with in a span of like 10 minutes?
How many were there? She was just alone.
One shorty.
One shorty. One bonge shorty. I didn't
come
out. Like,
I'm going to
keep
you on
the
back. I'm
going to leave you on the back.
I'm going to
leave you on the back. I'm going to leave you on the back. I'm going to leave you on the back. I'm going to leave you on the back. I'm going to leave you on the back.
Well,
yeah.
the time I saw Fari,
she saw me. Yeah. Yeah, and then all of a sudden she's like, we go home. I'm like, how are we going home? Only one person has a phone, Muthoni. Her phone is gone. iPhone X imeenda, na imenunuliwa sijui juzi. Yangu imeenda, imenunuliwa tu juzi. Angela, peacemaker pale. What's going on with you guys? Hey, so sanikifika home. Because imagine, I can't just leave the girl stranded. We had taken Uber, we went home together. Her mom saw her. Guess what she said? Mom, tulibiwa. Nilisema uongo.
Tulipigwa na bouncer.
Ndo ujambazi. Mtoto wako ndo jambazi.
For real?
Mtoto wako ni jambazi. Mpeleke Madhari. She's not fine in the head. How can you fight me and Muthoni? Because when Muthoni saw me fighting, she was like, she can't be fighting for no cause. Let me jump in. How can you be fighting 2 or 3 ladies and you're fine in the head?
And she's alone.
Oh my lord.
Sayi ako wapi?
Madhare bado.
Ama ya ni trainer.
Traumatizing some niggas on the street.
Hey.
Labda ni motivation of the speaker.
Ineza
I can't believe one chicken. Now I have 50.
Misori Rehu, in your experience, mekuwa na such a night.
No, me, but this seems to have better. I think
only... Seem to a drama.
But Karibu nipigane juu ya Charlie Swing.
Tell us about that. That's what you're here.
Not a man.
I know. Na nilikuwa side chick na pigane na
me. Oh, God. But if it's not like that, but it's okay.
Hey, kwenda wewe.
Tell us about it.
I think I was not there. I was not there.
Hey,
yeah,
let's go.
So,
aliambiwa ni chitingi vizuri kuka na vita tu anasongesha kando siku na inua
chuchu. Sasa unafaitia space yako aje na wewe ni side chick kusema ndio kweli.
Space is space.
Kwa wote.
I wish that's fine.
That was a sign for me to let go siku sikia.
Manze.
Just find it. And look at me now years later with a kid.
Okay. So mnasemaje about Nigerians?
Acha tumalizie hapa.
Anyway, tuambie kuhusu like brands zako
after ushapata hiyo 30 uko na yeye by the way. Nimepata attraction fulani ukoona hata ni content.
Kitambo wako kwa na like influencing gigs. I hope mnajua like the most ilikuwa ni club hosting. Influencing has just come up the other day like kwa a big deal, so you just kwa tunaendelea kupost content, kuongea online, kupost tu ma videos, ma picha.
So at this point you're not being paid for your content?
No, I'm not being paid for anything. Uh-huh. Like, I've started being paid for content in 2022, actually. So, 2018. So niko tu, I'm just posting, club hosting, at least even that was bringing me money, but I was just at home chilling most of the time.
Club hosting inalipa hivyo?
Zi club hosting siya dorime lakini si hosting nila
but bado nilikuwa nafanya hiyo na saa ingine pamoja nilikuwa nafanya zote.
So you are the whole team
plus pia nilikuwa nafanya ma adverts like kuna like ma prints nimepata kwa prints so like nimekuwa na apply adverts mingi then unapata tu umepata so napata gig more than nakulipa kama 80k which is okay for a print iko poa.
Oh. So you're taking me home after this, Emma?
We shall take home.
We shall take home. Is it for 24? Really? R-E-L-A-X.
No! Evil. Like once in a while, we'll pass these on my gigs.
Human rights.
Interesting.
Iyo ni your time. Sala for tuseme COVID.
And from there was just
COVID.
Yeah, I was going to finish school. COVID imekam. So sinipuka indoors. But this one ime announce I'm pregnant to anyone like till like uko 6 months. So see the whole time bado napata deal. Iyo influencing ikakuwa like imeshika saa vizuri. Nikaanza kupata my first gig ilikuwa ya Indomie nakumbuka ilikuwa ime last 1 month. Ama 2 months hivi. But iku inalipa pesa ya maana. Like that's when I knew like by the huku nje like people should speak about by the rates zenye wanapeana. Hey, manzi watu wanalipa like 7.5 a video, imagine. That's kidogo.
But wanapea Indomie za 5K?
box
ni how much kama sawa ama
15
a day
per week
so yeah, video na
una make ngapi moja tu
video moja post moja and I think story mbili if I'm not wrong I think that dogo
sawa ndio Indomie
okay
ndo unaambia watu tukule hivi
ilikuwa Indomie hizi za veggie like zilikuwa zime get into the market sasa zilikuwa za chicken so new come up na like a vegetarian diet yenye mtu mwenye pia anaweza hack mwenye kulima nyama and all that
na
wewe
vegetarian at that point
mira azii me eat meat daily
that is hard.
Wait. See, baba nya mnafikiria.
No,
ende kwa last minute.
Hapo ni post mingi. Post ka 15.
No. We are talking about veggie. Comment since you
jongelele sana.
When you're doing all this, do you have a manager?
See,
you're just doing.
I'm just me actually I'm just recording stuff on my
phone.
Same this time umekulia maybe kijani umetengeneza. Next week unajua venye tuliambiwa na
Nenda picnic na kula nje.
Hawezi rudia ama atakata.
Lazima ukwe more original pia.
So unaenda picnic kula indo.
Eh, mnajifanya pia umepika au umesoka. Kwa ka hotpot.
Oh,
si ungeita my friends wote ni COVID. Sasa lazima pia kwa hizo mesha zipo tu peke yako. Like, you just alone, you can't share. Yeah.
Ama unaambia watu wa kule.
So in short, tumekula maindo mi. But really, Molly ilikuwa ina love indomie, acha niwaambie. Eh, nimekula hizo indomie za veggie.
Mimi hukua tamu though.
Hey, boss, nilimaliza.
But this ungefanya, ukiona bowl ungefanya advert ya indomie, unaambia wapike between rounds. 1 minute, man. 3 minutes, shame.
Because
ukiona bowl inakuwa advert.
Sometimes I feel like that should be cancelled.
I know, like sometimes, yeah.
Should you just take 1 minute fever? We don't go shamaliza.
Bad.
Yeah, simple recipe. I'm going to laugh
in a way that pleases the Lord.
Unakula lafu unakula. So, so lakini indomie unakula aje na indomie.
I hope indomie are not cyber.
It's a cab.
So unapata nguvu, nguvu zina.
Veno, isi predator. Unduza ni veno kuhusu predator. This one can't work.
Maybe ili work. So ukapiga inamia alafu lio.
Wakakubo.
Zine zikanza kukaa mama uli.
Zizi, alafu ikaisha, like, kila kitu kanyamaza. And then I was like, ah, sawa. Nikakaa, nikapata.
Si utemu kuna craving ya maindo mili.
Yeah, alafu ikaisha, like, kanza tumbukiza.
Hey!
Kwa nangia kwa
ba. Kwa nangia
kwa ba. Mchana. Nangia kwa lisi zilo. Kwa hiyo napika. Eh, naingia tu tumbukiza na hivyo mbio. Like, sina time. If like run, na ukikakaa, ukae 30 minutes inaisha. So you have to get it like immediately. Juu najua. Na kuneza mkatu sikusikia. Wa. Nilikuwa napenda kula hizi. Eh, nimesahau jina hiyo keki. Hiyo keki inakuwa imeruliwa inaitwaje?
Imeruliwa?
Eh, like... Hey, bas. Hey, who's that?
Mush. Unakula hizo mtu una date.
Je, unakaa mtu.
Kuna cravings.
Tukana baby pineapple, baby yoda.
Nilikuwa usiku like right now mush alikuwa on call, but like it's weird, ni very weird. Nazishangi like till after.
Shatumbukiza. Mse alikongana uliposha mshoo ama ulikongona.
Mse mgani?
Kanje ndo napanga
baba mtoto ai yeah. Sell hapo nikipima tukitest ai
oh damn so all this time anajua
nini
anajua kuna ball like all this time
eh yeah. Kwanza day one like kana mimi kijua anajua oh, okay. Like you're the first time
aliachana na wao main chief kwa
eh walikuwa wameachana kitambo alikuwa anashamchukua kitambo nini nini
dominance.
It was time.
Sama ni mwagiliane maji.
Hey, yeah, yeah, wana mnafanya wali radiant and into space.
Juna kumbuka tu mitu.
Why?
The things I did.
Thank you, this thing is where I am.
Why?
Yeah,
hey, totally. Crazy.
But you have a cute baby.
But thank you.
Oh, very beautiful.
Thank you so much.
Transitions we may leave for them.
I know, she likes mommy, let's do TikTok.
Wala, unamfanyanga aje, like, ako that strict on TikTok, like,
anajua transitions. I draw what I'm doing.
I just see her doing this.
She knows how to. Mommy, I do this.
She's a cute baby.
But speaking of which, you can account yake ya mtoi, like I mean.
Yeah.
Some sex in DM, you want to reply my name, toi.
Toi, why me?
For real.
Hi, I respect her privacy.
Cancel that.
Zee, not that is brand.
That's a genuine question, guys.
Yeah, apparently it's just her. Actually, she's literally under 18. You can see my page because page we got restricted to 18 because I'm marketing alcohol now. She's actually the only under 18.
Talking of
yeah,
acha nikubring nyuma kidogo. Your guy knows mko pamoja and everything. Your parents,
acha now you guys. Hey, me ni bamba tu hata mimi ni bamba.
Inaanza kusongera kitu.
No, I just niliambia mamangu when I was like 6 months. Hata ilikuwa fun. Kwa leo COVID at least tutembei. Ili ni save vitu mingi sana. By the way, even people seeing me like no one knew. Si mbona nilikuwa nalika mimba kama siri. By the way, akisiwai.
Ni siri yako. Pini yako, siri yako.
So yeah, so I call her like, it took me like 30 minutes kumwambia. Nikamwambia hakuwa na ubaya, sivyo tu akaitikia.
She took it well.
Ah, nice.
Yeah.
She
used to call me every day because like when nikigonjeka na mkono na nikia solution.
Kuna wazo Afrika wengine, we.
alikuwa sure nilikuwa na mtu like I'm not alone.
Even got to a point my mom asked me if I was gay. Because I've never brought a man.
So imagine, so ini chaje. So si nikamshow, si mo wazazi wa bro wakaenda kwetu.
Then why did you make me do that? Veno. Cut that shit out.
So imagine, si wazazi wake wakaenda kwetu, nini, sijui walipeleka nini. So so see what was kidogo chukua official kidogo ni waita roller show guys.
Tenge tu pimwe
mbaya mko
mtenge
mmeweka
mtenge
kale tu kapicha kama ndileka iko nini ilikuwa tu bana
oi wazira
ndio kuna picha ndio leo
na hivi kiko pale kwa akai
kitenge uchoma
sana shobwa kwa pale mali
sikatachiwe tu
kitenge nyo lichoma na bali
kwa nilipeana ni bambi
hizo sasa kiatachiwe
nilipeana good
but yetu ilikuwa na goodwill
this is why like
mingo za exes bado na za mbaya ukinigive
that you represent mbaya
let me just tell you something. And I'm going to ask you guys a question.
Okay.
How do you people even ask for threesome? Because I look if you like.
Wait.
I've said it.
Sorry,
but it's serious. Because ukiweka draft za ex wako, how do you know ajakuroga mahali? Farida hata wai progress. Farida hata umianga in life. See, so umesema uko na unavanga nguo za exes wako.
Unabai ile oil ya mapasta.
Palm oil. Jinjo za mzazine mekushu.
I mean, hakuwa ni msiria.
But seriously guys, I'm just asking you a random question. How do people ask for these sums?
Mkutu wane kitenge.
Wewe.
Wait, you trust her, Jared?
You are down bad.
Seems sure you
she is so cute.
Imagine.
But for you guys, you need to your story.
Hi, can I have a threesome?
Hola.
I can't give up.
Secret in our madam who are attracted to each other.
But come on, come on, boy.
Sasa mimi aje mabwa wili.
Mimi sangu si alivali nini na besti yake the moja.
So na.
Walai the moja.
Story time.
Mimi ni besti yake alimsema. Mimi nasikuwa na shughuli but ni besti yake alimsema. Sijui kuliendaje waka convince you.
Human rights activist.
Manze. Ai. Kidogo yeye.
Hiwezi na.
I feel like if a man brings up a threesome, I'm not enough.
Nikuomba tu.
That's just it. It's not you, it's him.
Yeah, exactly. He is the problem.
Yeah.
Na wako kiitisha.
Sinipe.
Ah, sasa wewe.
It's a fun time. Good times, good memories.
Vlad usirishike.
Kwani ni kwa
siombe threesome.
Good times, good memories.
No, but chini ya maji. No, but seriously. Like, isn't threesome low key cheating?
It is.
There's somebody who's just watching.
But okay, you're cheating together.
Can I say an experience?
Come on, together as one. Well.
But come on, utaki na ni ame. Ame ku, ame ku nini.
Come on, utaki si ifa kwa swede.
Come on, make up kwa swede. Oh, babe, bless this try. Unazo jai try uji venye iko.
Unafanya aje.
You know when you love someone, when you nengenga your box mbio mbio. Like, you don't even think about it.
Unafanya. Unakubali, alafu na nyurosha makofi. Unazada makofi.
Unazada. Because if we imagine your man, imagine your man is enjoying that sex more than he enjoys yours.
Eh, una
me I'll fight you both. Oh, me I'll fight you all.
Next
time, utajituma.
Uma.
Plus, easy to happen in your relationship, you make up for long, so you really need to spice it up.
Oh,
kila siku missionary hadi lili.
Missionary successful. So let me give you guys my situation.
Yes.
Bakshot
sana.
To make matters worse, I like the guy. So nikaona tende imejipa. Mbona nisijipe?
Tende unaona hata ukajituma.
Nilijituma.
For real?
So now but the girl, the way she was watching me, it got to a point where, you know, tende imejipa, sindo? Mutoni ananibambanga.
Barabara imejipa.
So akinita threesome na mkula vile nafa. Yeah, I'm just using her as a prop. I'm using her as a prop.
How are you, wewe?
If you do like this, if you do like this, yeah? And then Gafla Bingo, I'm just seeing the way this lady is looking at me like, the fuck is this bitch doing?
Kwani alikuwa ameka atua na wangalia?
Imagine. Imagine
wadira. Basi alikuwa mpenzi mtazamaji.
Sasa.
Jambo liliharibika. Imekuwa tu
hiyo ni
sexual activity. Sexual endeavors. Zero, you better not in a house are short.
Two and a half men.
As in, she was still like this. Imagine even go to this bitch is an overperforming. What's going on? You know? Nilikuwa hapo. Shut some drink. Because of the way she was looking at me like, after how many rounds?
Na bro, alikuwa maliza. Okay, maliza.
Bro, alikuwa najibamba.
She co-invested kwa story, bana.
Yes.
Mostly
ni miss inanga mtu most of the time.
So inaona ku dance na madem wengine.
Na mimi. Na dance solo. Chalia kakama. Kwa meza next nilikuwa nimeona demu yake. Of course na nimetupa macho around kuona kama kuna prospects ara mimi naweza toka na mtu leo.
Solo is putting boy na madem.
Nilikuwa ni sport like kwenye mwenye ameka. Hapana like kwenye ameka. So atakama oh you know I like you come kwani una demu yako. Hey, atani amenituma.
Very nice.
Ai.
Hey, we. Dema kukutuma.
God, I see what you're doing for us. I see you.
Dema gumi. But that pia dema litu alikuja. Ni dema.
Tiemi atani dema yango. And God, some heads, you know.
Ulikata?
Today I have 3-7 in my life. Imagine I'm here.
I would never see you again. If I'm going on a vacation and then we just fuck you all of us and then we go.
Kama hizi za tujui kwa cruise naona tisijui unaweka pineapple kwa mlango ya nini yako.
Pineapple studio.
Enter.
But this is a...
Ya Nairobi, unaikionga la wama. Umejienjo alafu unaikio la wama. Hiri kai. Hiri tu ikai.
Juu tumeonge about three sums. Oh, she have pregnancy scare.
Of course, ushai kupigiwa.
Unakaulikimbizwa.
Kenda, how are you feeling?
First reaction inakuanga, yaje.
kwanjio staff inakwanga imelowa
usoambiadeutamwambia
naweza kuwa nimekula several but usiniambie hivyo.
Na ile uko sure ni wewe sasa. Uko sure li hit. Uko sure ku pull out.
Man.
Man, eh.
First reaction yako ilikuwa ngekubali.
Yeah.
For real, ikaje kuwa ni sawa?
Reaction hivyo tu.
Deny ilikuwa ni sawa.
Hata kama ni wewe unajaribu kuwa sure.
Hata kama ni juzi huwezi kuwa sure.
Eh.
Wewe yako ni assured. Mimi na Vlad tu kwa shua na Jonicho.
Wewe uko shua?
Ah ah, azinauliza
azin. Mimi nilikuwa anga shua.
Dema kama kusho ako na mimba
like no mimi na hata like mmoja anaweza kuwa.
Au hizi kwa shua?
Huyu by the way ni sawa. Ni kwa shua ni mimi.
Maybe. Unajua ni special case.
Pull out the strong.
Kuna mimba like
kuna yenyewe unajua kuna of course hata Vlad ako na example.
So kuna ile mmoja umekelea unajua hii ndapata mimba.
Kuna yeye unamwambia eh what are you why?
Ni yangu tu.
Eh sina noma.
So ni mapoezi na kwanga miambia na hivyo.
Buda unajua ni aje?
Kuna
yenye boy master unajua tu surprise
aje though
ule dem akai pitch ndio ushika ball.
What are you saying about me? What are you saying about me?
What are you doing this and all
that? Unrelated. Unrelated.
Totally unrelated.
Yeah, yeah. Yeah,
girls,
nah, yo. Hey,
sasa inakuwa.
Ashashika mimbo.
Tulewe, brad, wee.
Okay.
Hey, mi bro nilipata hiyo late call nilikuwa na
nimeomba.
Mimi hapo ilikuwa ngatu maombi.
Kama unafanya thing na that girl, that's your type of kweli. Like if you have a thing na, with that your type na usidanganyane, that's the people you like. Come on, come
on. Ni apa recommendation guys?
Mwenye unajificha kwa naye that's your type.
Sikujificha. Ni zile masaa nakuja.
No.
But I
ani yeye.
She's the problem.
Our she's girls, a doo-doo.
Our girls wanakuwa amejituma hadi anakamna mvua usiku. Sasa ni kuna baridi.
Bana. Ngoja ngoja since Vlad ameanza.
Anything for you sir. My lord.
Since Vlad.
My lord.
Mbaya. You got a pregnancy scare?
Yeah. Yeah.
How did you maneuver around it? Or how did go
so
about it?
So it was a call, yeah?
And don't tell me Mary Stubbs.
It was a call.
Talk them
kids. Yeah, like she called me. I can NBA me Miss Apiru.
Kids by choice, not by chance.
But then Maris stops iko hapa down.
Hapa pango.
Ati moto yao ni
kids by choice, not by chance.
Iko hapa tu down.
No, why are you not okay baby?
No, like hiyo ndio moto yao.
For real. Not okay. Hebu tuambie.
So now akanga huko.
So I get the call and NBA, hey, I'm in this period. Mm. Na like alikuwa me miss by far like 3 weeks. So I call like akimiss tena
baby Yoda
iko mwezi wa pili bana eh hapo ndio maombi ilianza immediately
kaza kuokoka
eh god give her
oh, you need oh maombi
for the first time
una maombi hiyo period kuja tu mbii kuja tu immediately mbe god send a miracle eh ilikuwa tu maombi hapo mbaya but eventually alipata like alikonga too late for some hormone stuff but alipata period
kwanza ushaipata
ushaipata and that was period
uka breathe
eh mbaya
kuna time ilikuwa around yeah, no, 2018-2019.
Mapema hivyo.
Counterfeit.
Kwanza unakumbuka hizo
mali. Kwanza ulikuwa baba sasa. Tu wa 5 year old.
Tunawel, tuko nje kila mahali, tuko nje kama chambasi.
Sijiko unakumbuka.
Kuna kazi nyingine ni uni. Sherehe uni.
Uni kuna sherehe. Uni kudinyana.
Of course.
Uni sherehe.
Hizo days mwenye alikuwa anashika ball like ilikuwa inachangiwa na the whole gang.
Unapima
chakata.
Mshanga 3 so 3 so.
Ilikuwa na like 10k hizo days atakuwa tunajua zile ma links.
No, what the fuck?
So mnachanga thao thao the whole game.
Eh,
my stops mbio.
Mwenye lilipigia sima na kasama.
I can't save this.
Alafu, kwanza unajua kuwaridia. Eh, ombi makuwa like religion ya yetu.
You just giving me the ick.
So, eh, ilikuwa crazy. Jupia ye, anaogopa. Unajua pia siya tukumataka juu. Religion yake accept hizo vitu.
We.
Acha tuanze. Ya komba pia kisaidi yake. Mene komba kisaidi yangu. kusimamisha unajua mambo ikakuwa ni si wote tuko the same side. Aliweza kupata period zake after
mshachanga.
So ni maombi yani
iliwaka.
Mimi nahonga protected vibaya
sana.
But mnajua education Kenya inafaa kuwa like on another level.
Condoms do work, right?
Not all the time.
They do. Just like protected sex.
While
we doing those things on here.
My best, after my best.
It depends
how you like it.
If you like it,
sure.
Imagine when me walking out here with a baby blood, just cause he didn't wrap it up. A baby blood, that's too chaotic. I don't want it. My stops immediately.
A stone. This is a stone. I feel like Nimela in between a couple.
Where?
I should not be doing
it. Tension. No, but seriously. I'm not sitting here advocating for us.
Just pregnancy scare.
Mini shape pattern.
What a mini shape pattern.
Scare. Aye. All day, every day. Sometimes hormones you forget like it and I'm late. So
climate change.
5 months late.
Hey, 5 months.
So you see by the 5 months kwa sherehe, tunashangamana msi anagonjeka hivi vitu after amekunywa to change pombe. Tunatoka gin.
Ati to change pombe.
Ama ni nini inakuharibikia tuna change.
Ama ni wine.
Siku ameenda kuwekwa drip wamempima osi mkojo. Ai sisi kwa 5 months. What?
5 months. Damn.
Sherehe.
Mungu bariki wengine.
But imagine it happened like that.
Wait, no, you're trying to tell me that she died in work?
It does. It's like not 100% of course.
Do you have it?
Hey, I don't know.
Is it?
No, I'm just here advocating for strapped up sex. Just have
to. But that's the most
sure one. No, don't listen to Muthoni. Check.
Go dangerous.
No, wait.
The more is
cute. I don't know. Hello, hello, guys. No, Mimi, I'm not having Zoza as a baby, and then I'm having a baby Zoza. Hell nah, just strap up.
Kwanza unapata twins.
Just strap up. That's why I always strap up. That is why, because me najua guaranteed I'm getting twins. Kwetu ni wengi. Kwetu twins ni wengi.
Nataka kuchangia mambo ya Fari.
Kama ingia set.
Kama nataka kuchangia mambo ya Fari, kuna chill tatokea hapo.
Oh my
god. Wanamweka nini?
Wacha tu wachangie.
Tumeni changie nini?
Kama Cyprian Nyakundi. Alikuwa atumia
Bob. Oh, you've noticed?
Yeah.
I told you that day. Cyprian? People normally send 1 bob, 5 bobs.
No,
they just want to see if you have, like, today when I was walking to the stage, like, I was taking a matatu, guys were like, wow, there were 3 people.
Mm-hmm.
2 ladies, 1 guy. Where have I seen this girl? Oh, yeah, it's a podcast.
Oh.
So it's a podcast. Missy Koko. I met after Shugli Zango, but then I was like, oh, yeah. I do actually make a difference in people's lives. Do you guys ever think of that in your lives? Yeah, what is that? Do you ever think of like you make an impact in somebody else's life?
Guys, so many.
You being you and you being a mom.
Yes, so many. Like I get so many DMs like what are kind of situations on him. Okay, I'm in a situation coming you look one. I'm like, wow. Ati, oh, I found my baby daddy cheating. Nifanya nini? I'm like, wa.
Hivi hizo ndio watu kuuliza.
Mkate kate.
Nifanya nini? Mimi nashanga wa mimi.
Mimi bado ninge. Mimi na niko zile za do.
Niko zile za wa. Sasa mimi ningedu niliju like. Mimi hata nimejua. Bado mimi nilikaa. But then till msa kaniambia toka kwangu. That's when I left. But then ningekuwa tu like.
Damn.
Bado ungekuwa hapo?
I think so.
We thank God for growth.
Amen.
Hallelujah.
Oh. Until msa kaniambia toka kwa nyumba yangu. Like that's when he hit. By the like,
this nigga dying fuck with you for sure.
Toka kwa nyumba yangu na ujue uniambia date ni utatoka. Na ujue from now na tuko pamoja. And I was like.
Soniki DJ mnaona kama mimi ni misi advocate wa DJ on the ones and the twos.
Rika Saba.
Erivo. Veno.
Beyonce.
Hi Veno.
Yeah, so I was like, wow. And yeah. So I was like, then you're telling me, so bro, kwa wani kiangalia account yangu, ayikubali ni hame. Unaona lai nakata. Because let me pay 1 month. Then akina realize mseto na nifanyia madharao. Like, ile, anaka, usiguze vitu zangu, please. And for that, nikitumia kitu ya keta moja.
So you just have to leave.
Yeah, nikasema tu wale onilini, weno, Friday natoka hapa. Like, I didn't tell you I'm moving, but like, nika pack. 26th of March, 2022.
Hey, you moved chuck. Out.
Zii, hapa na nikenda Milan kwanza. Before, Pero no tunalia na mimi they were, like wanalia like tunalia
si unajua hormones zo sink
ni kama tulikuwa tumesink
zilikuwa in sink
eh imagine tunalia
I want to cut out blood out of my life
msikia vya naongea bila nini imagine so the next day nikatoka sasa
the next day after Milan
so niliamka like around 9
after Milan
wana nimeamka
nyumba 10
sikuwa nalia by that time I don't see Julie I don't know like I actually know like only two people at that point imagine kumbe tulikuwa bacha ni yake anonymous
tulikuwa
mehama. Hey, confessions. Okay, yeah. Kwanza.
Wewe.
Acha ni washow. Nilikuwa napitia confessions za our say. Mm-hmm. Wananiambia like
those are podcasts so much of exclusives. Yeah?
Wananipea like story like venye oh acha ukiwa na ball like alikam kunishoot na niambia ndinyane naye. I'm like bro umeenda kazi. Si upige mboka bro like le
kitume sana tafuta tips
uko na location yako
na kwa
hivyo anapea na tips it's the best tip for me
tip. So yes imagine mwingi wanalisho like hizo story alafu pia alikuwa ameonekana dates na like mabishti wangu hadi like some of my
dates yes, that's too far
likana
just okay. Cheating silence
so hadisa ni ex wake anamsema
what hapa pati accident tu mahali tu
si mwingi I said, okay, we don't advocate for death.
Yeah.
I am. But, so it was, so it came, so it took a split, kila mtu anakaa kando kando. First, I didn't have money, like, to move on my own, so nika move in kwa kazini yangu. I'm sure, ni pay two time, nijipange, because between me and poverty, ilikuwa 30,000. Sijui ningefanya nini nayo.
Na
mimi nilikuwa bado. Na mimi nilikuwa bado. But so hiyo day nikitoka on the 26th ndio niende Milan. Johnny Walker wakani call, wakani show.
See God.
Hiyo day, like God. The same day. Now, like
you have to watch my eka hizi hapa.
Naka moja.
Wakani show, we're interested in talking with you for Johnny Walker Red. Ni kampeni nafaa kwanza. Are you interested? Ni watumie red card. Miran maitengeneza red card maisha angu yote. naambia bishta yangu intermediate card ya but at least nikona bishta my influencers kina Miss Gashi hapo so naambia nitumie ni rate card yenu please akini edit it nijue prices yangu vile nitashukisha vizuri ju at least nini brand already eh hey, ukidwa nilikuwa na charge how you send utatilipisha much two reels and the two stills and the four stories 30k no nikuwa 30k ni pesa mingi at least nanza na brand
kidogo
ah akaniambia hapana eh hapana acha tu acha tukulipe 60. Ah, kuna hawa sio hata kunijengaje vizuri.
Very nice, very nice.
Yes, something. Kumbe sasa hizo that's the bare minimum. Like, ile, like, me see dream. Like, I'm doing this game like me see dream. So, but, so, but, after that, kind of talks, and you're like, nika negotiate, and it went to some amount I cannot disclose for my,
for your security.
For my own security.
So, easy, that, for example, unapata Johnny Walker as a
car. Yeah.
Nasizo kuna mtu hii. Kuna venye, izo ma Johnny Walker, kuna venye azionangi.
Apana, inakuanga. Afungwangi fridge. She's, ananga, likia kuna discipline. Mimi simple, like I'm a bit strict na vitu mimi nataka zifanyenge kwao. I don't beat her, but niko ile like don't, please don't touch my stuff and I won't touch your stuff, but kwa in order pia wewe ipo so chi hafungwangi fridge at all, like ile kabisa but I don't keep it in the fridge. I have like some, I put my stuff, my alcohol
at no point at all.
No, she's never even seen me drinking.
Ah, nice.
Yeah,
nice. So now me, I have a merchandise for you.
Nisho.
Niko na two options actually. Ni wewe uchague ni gani nakubamba.
Black or white? Au, napenda white.
Like white. I'm not even gonna.
Niliacha na nyinyi.
Go further.
Oh. Ah, it's so cute.
Wapi nduru wewe?
Wanila.
Only girl boss kweli.
Yeah,
it's always the light. It's always the light skin.
It's always us.
Yeah. Do you have a problem?
Kwa scan code. Na kaila mpia kiare.
Na ambia zoza huu lipa tax.
Yeah.
Unazali
pa tax hapo.
Unazali pa hapa.
Na ambia tuwa scan wapate.
Yeah.
Wapate mambo yetu.
Hai ni poa.
Yeah, you deserve that.
Thank you. I deserve more.
Yep.
Thank you.
Ina kwa baby red ukipigwa picha nayo inakutoa.
By the way, shoot out that shoot nayo. Ni shoot nayo. Mko na how much?
Utaandika pay.
Exposure. Tuko na exposure. Exposure.
But
sasa juu tunaongea story ya mtu hii, tuongea hot topic inakuanga ya baby showers. Kwanza ulikuwa na a big baby shower.
Walai. I had 30 friends.
That's big. That's big.
You had or you have?
That's genuine what? Friends, right?
Had.
Like when you turn up.
Munu menekia bombastic side.
It is bombastic.
But okay.
You can talk about it.
Oh, yeah.
Before in this story, what was the hour of Pesa? I talk on a match up. Do we have a...
No, you win Pesa.
Don't forget. Is that your story?
So miss kwa attend baby show yangu ilikuwa baby show ya kwanza ku attend actually. I'd never gone anywhere for anyone. Do me peke ndio like kwa kwanza kwa friend group kwa ipata.
Oh.
Ball.
The first ball.
Yeah, na nilikuwa ni mimi ndio tamalizia. Oh my god.
Unaendelea kwanza 2024.
Naendelea na
baby showers you attending.
Kuapanga.
No, you just attending.
I mean, just attending is good, but not yangu.
No.
So, yeah, so, like, simi nikuwa na nitu kwa nenda Sunday, like, kwa restaurant kukula. But that time I was, like, ile nimebakisha, like, 3 weeks, I'm so tired. Like, it's my choker. Kama umetawa kulima. No, it's even worse that I'm doing. You can't.
Wachokutema mnyu
wa wana limangwa.
Na
kulimana.
Hai, tuko na mashamba huko.
Mauta mahuta.
So see like ile tunaenda lunch au nadhani tunaenda kwa restaurant sivyo tu like natokea nasikia I was surprised but this kwa shuku like it felt so good si mwana sikuwa emotional but sikulia but I felt nice like mabishita mwana za kampa moja wa mwana something like na wachangi unajua venye kutuwa duku watu ngeni ni ngumu like
that's why you want to talk
but yake ilikuwa fiti juu ilikuwa nga mabishita wame come together kumitengenezea kuna wale wenye wana kuanga like I need you to do this tutu change 50,000
but
siya wakidinyana muku wapo
no see but it's
my business
it's like kuna jo mtu hii like atakuwa like kwa kila mtu like,
but hii part ya kuchanga
ya kuchanga
the inachangaje masala the word but as in ile yenye unexpect as in junior mabeshte wangu
eh
I need you as in nikikam nikuambie mnafaa kuchanga 5k
but imagine mimi kuna wase like walikuwa ananiona check side oh aki babe kujua baby shark ni alini uniambie nataka kwa like guys walikuwa alikuwa na volunteer as in
kuna hiyo ya si umeambia ni au wana volunteer that's different kuna
au wenye
wanasema I need you guys to do this and this I need you to change 5,000 I must be how much
image but yenye cost similar na hiyo but hiyo so
msikuje na gift kama sijui pampers
that nimeikuwa basi si mwenye bola alikuwa anasema ni beshte yake mwenye alikuwa anapanga so she was like so your baby shower like tuna mimi najua maximum unafaa kutoka kwa baby shower ni 5k because 5k is a lot of money like,
yeah.
Especially if you're like 10 20 of you that's yeah. a lot of money at least italipa food okay kwanza your time umse like baby dad yake alikuwa analipa food photography like hiyo ilikuwa tu pesa yake ya gift unaelewa so like me cause ileza like me I'm jobless kwanza at that point I must other says ya food nani so niko home so me nipige gig moja nimpe 5k kwanza eh kwa group akasema kama uko na less than 15k please hizo do and weke wendo muone akipata mtu hii
usikae
Hey.
Acha usitoe.
Tuko
wajieke. Ile siku tena
usitoe. Usitoe.
Usiataweka kwa story.
Usitoe. Enda. Enda umuone kando, una mtoika, umuone kando.
Na mtoe.
How can you not afford 15,000?
How dare you
not?
But I have a life going on.
How should I get a... Yeah, we're like, imagine like some of us like ni like unajua like you have like a group of friends wenye wako huko juu na pia you have others like wako huko like
have consider
so you have to consider everyone like hey. Kuna wenye wako hapa wanaweza afford you hata 15k kwanza ilianza 10k hey tena niko no let's do 15 hey huko tuko uonge unajua unangoja kale kamse kamoza
unangoja tena
unangoja kale kamse kamoza kanaweza kusema yake miss na hiyo 15k at least akasema ni kama na shop by the way si poa unajua ma eh kama una please aka your dundu muone akizana mtoto
what na wasema nitujoe wazin hakuna mtu alikuja mwenyewe
na kama tukaulizwa huu unaenda unaenda expect kwenda Kempinski ukule
oh baby show ilikuwa Kempinski
but baby the baby alikuwa amelipia kila kitu
oh even them even your meals
oh this kila is her kitu. Money
oh, okay.
This is her money going to her like for the gift ama let's come kwa kwanza tusibe gift juu anazalia maju so hizo do tumpe tu do
condition ehe
so unaelewa
mtinunue pampa
so unatukaulizwa tukaulizwa una expect kuja Kempinski ukule 3-course meal plus dessert ama whatever upigwe picha upigwe picha na 5k
standards damn
could it be was I involved in that situation
my lord
was I in the threesome
to be imagine that as oh even you guys would want this like atanyi wase mtakuwa kwa yangu
like
she's actually the only person I know in the whole group like the mwenye anapata mtu hii like not anyone else so it's too like very awkward but so me siku changa sikwenda so I was like let me stay in my lane. Yes.
Sisi
jikuna kwenye siwezi anyway. So like me not drawing a limit. Nangu kama siwezani, na just back off.
It's been angry like couples ama budali, the boy child. Anapua pressure, anapua baby shower. Ndio maternity kwa cover.
Yeah, because I don't know.
Miss any kind of pressure?
Si pressure. Kwa nizo 9 months, meko kidu nini bro?
Ungekuwa umejipanga
ilikuwa tu
ukinidungia hiyo stuff before 9 months unajua kwa nini nafanya
cause tena 9 months is a long time
na
just believe 9 months
is it like responsibility ya baby daddy kufanya baby shower
anafaa kwanza kumobilize wote kwanza nikiona baby daddy wako haongei kwa group ama hata volunteer kwanza kufanya a package kama food ni yangu ama photography ni yangu inafaa kwa something like that
sasa kama
anacheki
yeah
and I'm sure yeah. Bro.
Kura ni yako tutisema.
We stand with Maria.
Labda hataki ku go that extra mile lakini mtu hii kwa sure in terms of semi ataki sema oh say maybe amejipanga amechukua education plan flani
tungejipanga in the beginning before
tangu wazaliwe afike 4 years
tungejipanga before 4 years.
Si nimempangia
nasa mpangia kwa mbele mimi nipange kwanza
kwatani na
kwa ni salary
pika road nini.
I just feel like kama unapenda ude mwenye amekubebea bole
kama unampangia kwenda broker
anafaa kuwa anakam before tamtoi wako
mm.
That's the whole thing
because how am I going to survive before I even give you a kid
then discussion and that so right there
the child. Yeah, the child comes after the like hata sasa you juu wakienda emergency waambiwe uta save moja unafaa save moja uta save nani
the mother
sense,
the
mom yeah.
Like evil like she's a priority before the kid evil
do you want to save CBC
CBC
project mbape na unayo
hapo mbaya so can you kadem
pia madem wana
boy chunga na school yako high school ya maboy kuleni the right people.
Yeah, true.
Yeah, United Women. That's where?
Hey, that was crazy though.
Yeah.
But pia mimi nikifanya gigs nime a few baby showers na kongana like pressure unasikia mmoja anapea na gift crazy like kashamba so wengine watacho hapo na pressure mbaya. So
labda umekama na
bro, labda umekama hapo na like baby walker or something unasikia mwingine title
beat.
Wow, that's all I got.
Keep walking baby walker.
Sikila, that's all I got.
Oh, wait, chill. So let me tell you, nilienda some baby shower. So si nilikuwa na shoot. So our mother wako like ati wakicheza hizo games za sijui nini. So games zao zilikuwa na some blends. Ati which car does she drive? Hey bro, unapata kwa ujui ni kama umeumanje unajiona gari wezi jua. Like games house ni kwa crazy. Sijui what's her favorite restaurant.
Ulikuwa fa nini huko na
una class favorite.
Ezi kwa ni classes in your stuff.
Ni true like
ni class hata wako different class for sure.
Yeah, true that makes sense. Ni pale
kama ni class different yenyewe. Hiyo lazima
uji. Kama mocha anaweza ku manage hii, si mkubali tu a manage hiyo. Simpe.
Una manage nini?
Mimi nilikuwa na manager je.
Nasema kama hizi kuzalisha maji anaweza kuzalisha the best hospital in Kenya.
Yeah, and it's not to be the best.
Yes, ndo
nasema. Tetea boy
with a limousine and a Range Rover and a fucking Hellcat at it.
Naina amesikia. Naina tutume kwa muziki. Muziki lazima
ijipe. Na kuna push gift after.
Mimi kwanza nataka Hellcat. Eh bwana, ndio
msafeto. Sasa ndio mnaanza kuwekea watu pressure. Nakwambia muziki
na push gift lazima.
Nataka Demon.
Siniko. So I'm walking demon.
But so guys tena mnafaa kwa house girls.
Hiyo ni sawa. Hiyo
tunalipa house girls.
Hiyo na
kwa nani? Mimi kana house girl. Mimi kwa timu ya msame employer
kaleta mmoja
wa house girl.
She don't wanna be same.
Like I think mimi kwa house girl number 16.
What?
Samuel as a
watch at you guys.
These girls do you dirty mazao.
Wana hepa tu.
Fire. Kuna mwenye alihepa usiku.
Usiku?
Tena kacha mlango wazi. Imagine.
What?
So just give me shots and then I come look at after your baby.
Oh yeah.
Ako sa mwenye nkona ya saini mpoa.
Ah, shauri yao yo. Atakutau
kani. Uwe, unatana kuwa main.
Side,
baby, nani?
Ah, sezi fika 17.
Kutapika homu pati ya yuko.
This is the one nkona ya nidio. You wanna make a one year by the way.
Kwa hizo skills flani. So maybe, umena... Umepita gig maybe Mombasa. Hii ni example. Pita gig Mombasa, lazima upe huko ukaambili hivi. So umeacha nani na mtu hii. Unakunga nakale ka uoga flani. Unani anaeza hepa.
Anaeza fanya mtu hii anything.
Out of the 16, kuna mwenye ashaeza kupigia simu. Kuthreaten, ama ushai pata threaten.
Zai ni threaten, but kuna mwenye mkwa nangalia kwa kamera na unanafanya vitu funny, aki, like, ili, aki, madema job ni wa weird. So niko job, niko gig, but badu kulikuwa na curfew. So niko hapo nangalia, acha, niko nashinda tu kwa kamera, tu nikiwa gig. Nangalia tu hivi kamera, na mpata sijuwe mipanda juu ya sink kwa kitchen.
What?
Sijuwe like, anatafta nini huko juu. So sijuwe na just snap. Kamera kwa bedroom sasa sijui kama alifanya. So nampata amelala alafu mtu yeye amelia chini kwa carpet kwa peke yake. I even catch call bank kama mimi ngamshot pack please and stacking stacking my job.
But say at least ndio anaweza sema.
Oh yeah, at least say ananiambia nini imemhappenia.
I think that's the scariest part about being a mom.
Yeah, it's so scary.
Living with your kid.
Eh, sema kwa mama yako ama kichukai. So unapata kadhalika na nyamazanga tu hapo
kanapigwa.
Food, hizo food
la. Mtoto jinto sitaamini.
Ama ana dish.
Ora jamaa nani venye
ukiwa
acha mfanya mambo.
Anauzia chali yake.
Anauzia
chali yake.
Sasa uji ni ya mtu. Sasa
guys, don't be like that.
I'm going to check two bags. Hiyo siku ndo sasa anti alikuwa anaenda home. Kaambia ni anti. Mama alimcheck. Ai, unga.
The guy, the father, said, I'm a chukwa leave kaya 2 weeks and anashinanga tu kwa nyumba.
Mini kwa na haya ma nani wazee.
Mwanyame.
Yeah, I've heard that before.
Hey, wazee. You can't, ato wazee. Like, na
in a five though.
Ina faivo. Kuna mimi alikuwa shoshole kadi.
Kiwete. Nini?
Mtu wake. Mtu wake alikuwa anatengeneza shisha Milani kwa Milani. Like na mama yake nimemwacha home na mtu juice. Inafaa kwa hivyo, si kwa na nini. Okay, but see, you mentioned control. Like unafaa tu kuwa na chali mwenye kwa na self control because that's important. Kama una mwanamwacha una move on.
Is that a reason why you trust the older women?
Don't like at all you see mzee mwenye niko naye, she's younger than I am. But I thought nilikuwa nafikiria wanajua kulea mtoi. Plus then unajua I didn't have like mama angu wakuniambia kenye nafaa kukula after I got the baby. Like because of milk production, ama like my bones grew really strong and because zinachananga. Like you in pain most
bones.
Of the time. So I had
bones
I don't want a baby.
It's the hip bones. You have to take a lot of soup and a lot of calcium for them to
soup.
Sour. So like I needed someone to help with that, like kunipikia food, yeah, like kama ipikia mtoto wake ama kitu kama hiyo. Like that's what I needed. Like I needed someone who's there to be like my mom, yeah, even. But now like I know I'm cool, like sasa inajiweza, like my kid is grown, at least anaongea, anaweza niambia kile inaendelea. Hivyo tu.
But just to say you're doing a good job as a mom.
Thank you.
I'm sure like so many young people look up to you as an inspiration.
Yeah.
You know,
I
manage so seriously. Yeah.
Make good content.
I know, she's such a sweetheart. Nikazuri yake. Yeah, she's
so cute. Akaja chizi kama wewe.
Akienda shule akakwambia.
But she's very outspoken. Like, ni mtu anapenda kuongea kuhusu about when you hurt her feelings. Like, she did, but she knows how to say sorry. Like, pia kikuumiza. Hata kama atakwambia kilia juu. Mejamu, baby. But, yeah, at least.
Vlad, let me let that.
Unajua vinyo watu hii. siri kuna time niko nimeona reel fulani ukisema unampeleka shule ama kitaa
kakilia
kakirudi
oh first day in school
kakirudi kaanza kusema ati mama na kulongoto unajua ile fees umekele hapo
ndio mtoto wa
kizungu huyo
anasomea Montessori
aende jaribu
labda kuna
mtoto
huko
Islanda na the kids there like less like but unajua like attacking kuliwa ama like ana kama ananiambia it's so and so mimi naambia mwalimu eh nani alishukuma ila mbona nikuja ananiambia but it's nani it's so and so then I have to take it up with the teacher and then
that's very important to have that relationship between your kid and you and
at least ananiambia tunatoka udaku naambiwa after shule
mwalimu na nyorosha
ngoja class 2
tapo moto is actually so much in the world.
Ndio sasa hiyo unajua pia walimu wako na kaoga flani.
Yeah, we see.
Kama unaona huu
mwenye leo
ndio unaweza kubali mwalimu wa discipline.
Soft girl era. No, kama mimi si mchapi. No. Hashi like limitedly like si jamlei na wewe tukimwambia atasema oh no, ah fuck you. Okay, see but like sikusikizi mimi nafanya kinyo nataka nitapanda juu ya TV.
Sema anafuata hivi.
Eh like nothing in my house is moved, nothing is broken, like mimi na kwanga na when she was still young, I'm like don't touch
Junito
and I'll advise
I'm
better usiguze like from a young age, just like don't touch this, don't usiguze hizo ni zangu please, here your toys nimezika in a certain place unatoa alafu kimaliza you clean up if just instill that ka discipline pole pole tu kusema tukienda kwa wenyewe then apande juu ya TV avunje ya TV ya 100 and something thousand
hey si ni wewe tu ndio na committee
dori
dori nesa pole niko na side kwa club daily yeah
as we wrap it up what is your advice to babes who are in situations right now.
Like, what situations?
Maybe they're pregnant, the baby daddy doesn't want them, or wanataka na hawa party ama as in wako tukwa hapo kwa hapo
ati ati wanataka na kuna swali shapata
kuna wako wanataka party
so kwa wenye wa party
wasiendele
jaribu tena
eh manze subscribe tena kata subscribe jaribu tu by the way ama hey, eh seek for guidance kuna issues
and
ama labda wewe mwenye uko na yeye labda yeye ndio akona unajua
kama
pia kawe ni wewe ujuange mapema jikao utakuwa na adoption style ama
at least kuna
kuna unajua
kuna options
ka mdem unajua inakonga decision ya mdem hata wewe boy wako akwambie toa na utoe lakini we maybe umesikiza previously umetoa ikakuletea complications unajua kuna madem unaambia na doki kitoa mara ya pili ama ya tatu
ni hivyo
ndio mess nini yako kabisa so, kwa madem kaa wewe kaa unataka kuamua ni personal decision yako hata uchangie pesa ngapi and everything kaa umeamua unadai ukiwa na yeye pia ulikuwa unajua kinyo na do so si ati usikue victims sasa jo mademu upenda kugwe na hiyo side sana
umekapitia wewe uko sawa
so kama unaamua ni personal decision
are you okay my brother are you okay he needed this
better like yeye amua tu ni unaidai na tailea and everything na uko mentally prepared for it
yeah nice I like that
yeah ni poa
super way to
so hey kwangu first of all motherhood is the hardest job in the world like anyone anaweza kupea you show up kama unataka ama utaki na daily hakuna ku rest uko amka na hangover you must show up uko sick you show up like kaina break so you do like if you're committing to this it's tutata bi bado mipigia mamangu nikana je ni come sick and I have a whole kid like katoto kadogo bado so like ni job haitai utaiacha kukia about your kid because puna mpenda bila ya kukupea anything hata kama yeye pengine anapenda juu na mhouse ama juu na mbaia vitu like pengine vitu kama hizo but yours ni ile hivyo tu like out of nowhere like ni different so like when you get your kid like just mpende mtreat vizuri like si lazima umtese like kwa wenye wana get watu then wanawatesa manawa it's not doesn't make sense so get a kid and then get a kid when you're ready no one forces you to give birth
hata kama mpo wako aseme wewe tupate mtoi na wewe utaki ni wewe utale mtu. Let me tell you, like I think men just enjoy kuona tu umebeba, lakini the rest of the part ni it's just anywhere ni wewe, like mtu akija usiku unaona amka kumnyonyesha yeye ana kitu ya kupea mtoto, it's you ujue hivyo. So
then your dad
is lala just kwa nifunike po kitoka kwa kitanda na uendelee kuni
na kuzeza kuzaba kingumi shangai.
Oh, so that era, sorry. Yeah, so it's for you, do it for you, but don't do it for your partner. Na usitrap mse ati oh na mtrap eh hey, that is
kwanza hapo
hapo kwa usitrap mse
tajitrap
bobishmad
hapo. So see, usitrap anyone na ball, it's not worth it. So and then for those who are struggling to get kuna tijui niwe na watu wana kunywa squeezy ma supplements tijui zinaitua mama carrots ama whatever. Hizo zinasaidia na pia like see someone, see a professional about it. You and your partner if you really want it that bad, but pia adoption is an option. And and I wish you all the best, but get a kid when you want to. Not everyone is born to be a mom. See lazima ukwe mama ya mtu by the way, like si mas, it's not, you're not forced. So ati si kufanya usikia ati ni lazima kwa mama ya mtu. Bia mama when you want to, na time uko ready we kupata, na time uko na resources pengine. Resources sana sana.
Emphasizing
on that. Yeah, hapo kwa resources. Yeah, kids are expensive. Nice. And you want the best for your kid, of course.
Sure. When you stay up.
When
you
stay up.
Endelea kuwa mainakta.
No, but I mean, I'm pro-life and pro-choice. I mean, yeah. Since the advocate, like, I don't know. I think you should just get a kid when you're ready, to be honest.
Yeah, for real, yeah.
If you feel like you want to take that route of, I don't want a kid right now, it's fine. No judgment. But if you feel like you're ready for that kid,
have fun.
Yeah. But you knew what you were doing. It's not like when we were doing it, you are not doing it.
Okay, unless ni wale wa circumstance.
Yeah. Kwa ni yali mwaka ndani yangu by mistake.
Kama za rape, my brother guys who have to keep. Oh, yeah. So,
yes.
Yeah,
those ones. Say that.
Yeah.
Yeah.
Yeah. But I don't know. It's up to you, to be honest. You make the decision.
Yeah, it's a choice.
Whatever works for you, works for you. Me, says the judge, anything to do with that.
Mm.
Yeah. But I don't want a kid.
Hmm.
Ever.
Just drop up.
You don't want a kid ever?
Not right
or
now.
Right now or?
I'm not financially capable to raise a kid. I'm still children.
Niangaliaje?
Yeah, I'm still children.
Yeah, 2 cents.
Unajua not, alisema, if you can't come in, huh?
Come on, huh?
At least you're coming.
At least you're going to pull out, yeah? But anyway, yeah, pata mtu isa nyoko ready. Kikam by mistake. Hey, pambana tu na hali yako.
It's only come by mistake.
You know what to do.
Si,
You can take consequences in.
Yeah, your mouth is even shaking.
Can we say that again?
Period.
Ukijua unafanya mchezo ro, pambana na hali.
WWE.
Hakuna story yati ni mama yake na baba yake. You guys came in each other. Yeah. Deal with it, man. Deal with it. Yeah.
But anyways.
Yeah. But otherwise, kuna strapping, kuna contraceptives, kuna plan B. Awezi kwa nizo plan zote na bado unasema is accidental.
Na kuna plan ya kumraise.
Shhh, you know? Mm. Except nizo hizo circumstances.
Yeah.
But other, kama si hizo. Shonoka.
Hizo circumstances kwanza. Yeah, we condemn femicide.
Yeah.
Yeah. Sad.
Hey,
just take on that. Na jokes. As we wrap up.
Mechanza kukazo.
It's jokes
that are so boring. The jokes are so boring.
Ya kwanza.
Yeah.
What do you call an old snowman?
Chazi. Chazi.
Anyone?
Water.
A glass of water.
Yeah! I had it.
Almost there.
Mm-hmm.
Where is it funny?
Yeah. Which it's one not... is faster? Hot or cold?
Which one is faster?
Mm.
Huh?
Which one is faster? Hot or cold?
Hot.
Hot.
because you can't catch a cold.
That's actually funny.
Okay, okay, that's good. That's good.
That one.
Yeah, last.
You have bad jokes. You're so funny.
These are dad jokes. Yeah, last. Period. What has 5 toes but isn't in your foot?
My toes.
Yeah.
You need to scare less.
Anyways.
My toes.
Spray them sheets.
Keep not them legs.
Clapping them cheeks.
Oh.
Oh. Hey. Leo tumekuwa we are sponsored by Winpesa. So yeah, check them out
via the link below.
Yeah, to check out the description. Sijui kama uko na movies umekoki watch nini miswarira. Spoko kwa Komelo.
Wow.
When I watch movies mimi, unajua sasa siri ni una download kwa simu.
TV ni
screen is not yours anymore.
It's not yours anymore. Then I link me watch the latest watch ni Griselda.
Oh, that's a nice one. It's
oh my
nice.
God. Niawa like my drug lords. Hey, she was Noma. Oh my God. To be imagine.
I will watch it.
She was Noma. You guy, my guy.
You guy.
I look like Noma. Then, Ganning. You know, watch. Yeah. Oh, Chinese boys. Something sons.
Brother Sun.
Brother Sun. Yeah. Hey, that's a good one.
Yeah, very good one.
Then you may watch RuPaul. Anyone?
Champions,
no, Champions. Don't
RuPaul's Drag Race.
Yeah, there's a new one in 2024. I think it goes season 16 right now. Yeah.
Wait, season 16?
Yeah.
Season?
Yeah. For real?
Grey's Anatomy Psycho episode season
like 20.
Sindio.
Okay. I think you watch kitu ingine.
Or any movie una ngoja 2024? You're hyped about Deadpool, Kung Fu Panda.
Avatar
is like one of my favorite movies ever. Avatar is one of my best.
Una manifest ama una ushapata
mimi kwa na ngoma
Valentine na karibia
mimi kwa na ngoma kuna album or mixtape inatokea 31st kesho.
Iron Sharpens Iron.
Go listen to that shit because
by Roman
that shit
and
bomb. Bomb than your exes, bomb than your current girlfriends, it's a bomb than her booty. Bomb, bro.
Bombo clats.
Listen to the Uganda
natives. Yes, to play football.
Man from Buganda.
From Buganda.
IG
Miss Warira. I'm TikTok Carol Warira. Naitwa Carol, by the way. Aye, but then akonga na ngoma yangu. Ni mwimbi ya.
Ngoma. Ebu, come on. Aye.
Mkisema jina ya mwisho mnarudia wa the last word nasema kwa nini?
Got it.
Sawa kwa sentence yenye nasema.
Sawa, you got you.
Na wase mimi naitwa Karo.
Karo.
Si eti napenda mavo.
Mavo.
Nikiwa home na watch reso.
Reso.
Niki relax na kunywa tuzo.
Tuzo.
Ausio.
Zote tunakuza.
Okay,
Shout out to Big Gab, we love you. Shout out to Tuzo.
We drink milk.
And we drink Tuzo. 46 bob. It's the cheapest milk site.
And shout out to
Win. This episode is brought to you by Win.
Na kama wezi afford Tuzo kuna cheese.
Unasikia vibaya?
Mimi niko nayo. Naweza kupiga ngumi
hapo. Yeah, this episode is brought to you by
Winpesa.
So yeah, shout out to
Winpesa.
Yeah. Tukafunge guys.
It's a wrap.
One more.
Kama moi.
Mbamba.
Ama shawarma.